Mutatayongedde yo mu kiseera kino ng'olusoma olusooka olw'omwaka 2026 lwakatambulako ssabbiiti 3, ssentebe wa disitulikiti y'e Rwengo Ibrahim Kitata agugumbudde abaddukanya amasomero agali ku nkola eya bannabasome abeegugumbulidde omuzeeyo ogw'okupeekanga bazadde ensimbi ez'ebisale ezitukkiridde nti bano batattanye nnyo ekigendererwa kya gavumenti eky'okukwasizaako abazadde abatasobola nabo okulaba nga basomesa abaana. Mu kino kiddiridde abazadde bangi mu disitulikiti eyo okwekubira enduulu nti abaddukanya amasomero ga gavumenti kati bawulira lulimi lumu lwokka lwa nsimbi nga kati bo tebakyasobola kusomesezaayo baana baabwe.
Atwagala naye ekituleetera okugenda ku kkubo okutunda emiyembo oba kasooli bazadde fe baati balina kasente olw'ensonga ogenda n'otunulya abato obo nga bali awo n'oganze kangende neeyiye bo bagira basoma abwenfuna kasente bwembaweererako nange bagira akasoma kati n'essaawa ndi mu kyakutaano.
Ebaza pulezidenti waffe kututeerako bonna basome era twakisiima nnyo nga ffe abateesobola naye ekizibu kye tulina bonna basome bwe baatuteerawo bwe tusindikayo abaana baffe batwagaza sente abaana baffe
tanga abaana batunda emiyembe nga kupide ekyawagonya kyazanga
ate wano batugamba mbu bonna basome n'ate te sente ze batusaba zo zaati nga pulezidenti waffe watuyamba n'otuweerayo sente.
Bano basabye ensimbi zonna ezaateekebwawo zikendezebweko sinakindi ziggibwewo kubanga zibayinze
ng'abakulu abakulira ekitundu kyaffe naddala Rwengo tuli wafunda nnyo abaana tumalina kyakulya tetulina kyakubambaza tetulina wakulundira ne betulima bifa obutaka bufunda naye ate okulaba ng'abaana baffe kale pulezidenti era atazeewo babo basomere bwere kyandibadde kituyamba nnyo ng'omwana omugulira yunifoomu ng'agenda ku ssomero ne wawaayo ebitundu tibakkiriza.
Gavumenti yagamba nti essomero liba lya bwereere naye abasomesa batuggyako ssente ez'enjawulo tusaba gavumenti etuyambe
naye ebisale byo bye batusalira ku ssomero biyitirivu ffenga bamufuna mpola tuba twetaaga ne batukenderezako ku ssente emitwalo 6 ffe bamufuna mpola mbutuufu oyinza okulaba nga sente ziba nnyingi ebya ddala.
Ku nsonga eno Ibrahim Kitata ssentebe wa disitulikiti y'e Rwengo ategeeza nti baakusisinkana abaddukanya amasomero bennyonnyoleko.
Tuli mukwatagana n'amasomero gaffe okuba nga gakkakkanya ebisale ebisasulwa kubanga amasomero gaffe aga gavumenti agamu ate kati ga bbeeyi nnyo n'okusinga amasomero gali eseza abaana bano okujja abakulembeze baffe ab'ebyalo wadde bali mu kalulu kubanga nabo akalulu kaabwe katuuse ennaku zino tebaagala kwogera ku kikyamu ekigenda maaso naye basanga ababbi abakola ki kubanga nabo kati bali mu keetalo banoonya kalulu naye ndoza wadde onoonya akalulu osigaza obuvunaanyizibwa obw'okukola ekituufu ku kyalo kyo bano abaana bwe bataasome bwe bagenda okufuuka ababbi b'oku kyalo bwe bagenda okulemesa ne bizinesi entono okubeera nga zitandikawo.